araje umutarutwa imfura mu mutima mutije muteye imbabazi urugero rw'ino umungano rwanga rukwita rugwira araje imfura mu bantu imbere no mu nda atunze urutigero undi agwije igihe n'igikundiro mu mukundo huwanyu naho huwacu arabaruta abarusha uburanga n'ubushishozi ziricyasha nk'icyago ziramahani y'ukabura burundu atunze amahoro mu ndiba indamutso y'inamashyo ishyaka rye ni inkuru nimumureba arabaruta araje imfura ikwiye mu rungano mu ngeri zose araseruka asa n'icyansi cyera seka yabisengeye ibiraso byiza byera ukuri araje amahoro akeye ku mutima ateye ubwoza asa n'ijuru rya gasani ateye ukwe uw'ababyeyi abyambaye ubupfu ni kirezi kera cya rurema rurabo rwera aragabanye saro risumba andi masaro asa n'imana y'ukarama naho aha ku isi asa n'urukundo gusa arakondetse ni Liliane ruguri rwera ahageze yitwa nyirabarinzi kuko abasumba bari mu ntawe yaribaye intege n'ibyano amaso meza arushinzwe kwera menyo irabye inono yose matama atemba amata n'itoto bwiza bwujetse kutaryarya uri umwamikazi wa kamazi nitwe tuzi neza icyo wamaze